the rap. Yeah. They throw shots at me, bafunda ukwenza umuvi, bangenza ikhemisi, laba bathi ngirepha ngomuthi, angithi ngishoda ngesitulo, kungako ngihlala endabeni, njengentatheli, bafana indaba isephepheni.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.
Alpha no Omega, lento sicalo nesiphetho, bangenza intshisa, bangibheka phakathi kwenhlaba zamehlo.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi.
Bomrepha ngibulele kasa abazali intandane, ngifana negedlela niplaga kuphela kwesikhashana. Bangenza itekisi mangidlula bakhombana ngami, fone ngiyicovile angikeni ukuthi niringa ngani. Nirepha nigcoke i-uniform nithi flow iyageleza, faringa nithusa emayikhini niyamemeza. Njengentuthu bathi ngizophelele emoyeni, njengefoni ecasukile niringele emoneni. Njengemadi sekuvalela thini ngaphandle, ngifana nomcimbi ukurepha ngicale nginaboma 6. Ngiyafuna ukwenza i-album indaba hanginama peaks, sengathi ngifoni mayi-chargini mabhasi maningi game. Ngiphenduka i-switch abaningi bafuna ukungicisha, ngiphenduka i-pampas bafana sendirepha amasimbi. Ukurepha kufana nempilo nako akukho lula, bakwenza impahla babe imbala baphume kuwo. Ngifana nenhlanya mangibona iphepha ngikhohlwa konke, ngifika emcimbini ngingenafoni but I'm calling the shots. They throw shots at me, bafuna ukwenza umuvi, bangenza ikhemisi, laba bathi ngirepha ngomuthi, angithi ngishoda ngesitulo, kungako ngihlala endabeni. Njengentatheli bafana indaba isephepheni.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.
Alpha no Omega, lento sicalo nesiphetho, bangenza intshisa, bangibheka phakathi kwenhlaba zamehlo.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.
Bomrepha ngibulele kasa abazali intandane, ngifana negedlela niplaga kuphela kwesikhashana. Bazenza idots laba gawu bafuna sishe bona, ngiphenduka isquata cap mangirepha mina ngifaka umoya. Ijuice ningimi kuphela nje iza neglass, nginifaka esikoleni angithi nina nirepha ngeclass. Ngiphenduka ubrand abafana ihlahla anifasi, naba mathina empty kuphela nina nenze irasi. Ngithatha umuthi nwenza uzakosi ngicede ningifasi, ngithatha isinyama nisenze idisk ngicede ningiphase. Nzonzolofa ngiyanibeka nicakwe isipharaphara, kibo ngiphenduka umshefane ngibenzela inyakanyaka. Ma ungehla kimi awutholile uthi I'm not giving up, ngithatha iwashi ngilibeke phansi, my time is never up. Dressa bayiwini mara they running their mouth, nithi niblind kungaki imizamo yami ningayiboni. Oscar's pistorius, I'm the one who's running the streets, nenza makhava kuphela nje senaphenduka ishit. They throw shots at me, bafuna ukwenza umuvi, bangenza ikhemisi, laba bathi ngirepha ngomuthi, angithi ngishoda ngesitulo, kungako ngihlala endabeni. Njengentatheli bafana indaba isephepheni.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.
Alpha no Omega, lento sicalo nesiphetho, bangenza intshisa, bangibheka phakathi kwenhlaba zamehlo.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.
Bomrepha ngibulele kasa abazali intandane, ngifana negedlela niplaga kuphela kwesikhashana.
Turning the game into a nightmare, vuka amadlozi, pack back.